bakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje aho muri hose, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Ikiganiro muri sanga uyu munsi kirakomereza kuri kudeta yabaye mu Rwanda yakuye ko Repubulika ya mbere yisimbuza iya kabiri. Tugeze ku gice cya gatanu, tugerageza gusobanuza neza ibyabaye amayobera ku mateka y'u Rwanda. Ibyo birimo kudeta nyirizina, ibyayikurikiye, abayigizemo uruhare, n'aho bamwe mu banyapolitiki bazimiki. Ese ibyo byose biva uwari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yarabizi? Icyo tugamije ku biganiro byose turagezaho yayifata isura yindi uko bikurikirana no kubagezaho amateka ataboretse. Burya amateka aboretse arateranya, ntiyubaka, ntiyunga Abanyarwanda n'igihugu cyabo. Dutekereza ko n'uwaba gikomeza kuboreka amateka abigambiriye, turavuga muri iki gihe tugezemo, arubakira ku musenyi, ntacyo afashaho Abanyarwanda kuko kera kabaye abariraye bazaribana. Ibi tubagezaho ni intangiriro, ariko kandi tunabashimira mwese aho muri, icyizere mutugirira n'inkunga y'ibitekerezo mu gutera umunsi ku wundi. Nanone nsabe umunyamakuru wacu Venuste Nshimiyimana akomeze abagezaho ikiganiro kuri kudeta. Venuste, mikrofoni yawe.
Urakoze cyane Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mwese aho muri hose muteze amatwi ijwi rya Amerika kuri Facebook, kuri YouTube no kuri internet kuri wa eshatu wa kadomo radio ya VOA akadomo.com. Iki ni ikiganiro muri sanga. Mu kiganiro twateguriye kuri uyu mugoroba murumva ubuhamya bw'umuntu wafunzwe mu mwaka w'igihumbi 1973 akarokoka. Turabaha amazina ya bamwe mu bishwe atubwire gereza bari bafungiyemo.
Ndavuga Bizimana wari kapiteni, Miss Debra Jeunesse ari kure Eri wari sekretari jenerali muri perezidansi, ari Etienne Godefroid wari sefuwa wa sekretari muri perezidansi.
Muriyumvira kandi uko bamwe muri bo bishwe.
Simbagare aza kuzana afite inyundo, yahereye kuri Bizimana akubita inyundo, akubita inyundo ava hafi ajya kuri Munyaneza ngira ngo no kuri Kanani ngira ngo.
Uyu Kanani Aminadabu yishwe mu gihe muri gereza ya Ruhengeri isanzwe hari hafungiye umugore we n'umwana we.
Igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri, aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine atazasura umugore we n'umwana we.
Umuhungu wa Kanani Aminadabu tumva muri iki kiganiro, umwe mu bakozi b'ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza yatubwiye uko umwe mu bategetsi bakuru bo muri leta yari imaze guhirikwa Eri ntari kure yafashwe. Umwana wa Colonel Theoneste Lizinde atekereza iki ku bivugwa ku mubyeyi we?
Ibyo bavuga usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho.
Ese yitwaga Huda Diadip amusiga afite umwaka umwe, ubu ni umugabo w'igikwerere.
Ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa, sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho.
Jean Claude Hodari twumva mu kiganiro, abo ni bo batumire uyu munsi mu kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Tumwe muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutu.
mutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze kuri radio ijwi ry'Amerika. Hanyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi mu Rwanda muri 73, bamwe mu bayobozi bakuru bari muri leta ya Gerigori Kayibanda bakomoka muri prefetura imwe hafi ya bose bafungiwe kuri imiryango yabo, bamwe bajya mu Cyangugu abandi ku Gikongoro, nyuma bihinduka nk'ibwirizwa ry'uko bagomba kujyanwa ku Gisenyi no mu Ruhengeri. Hari abajyanwaga ku Gisenyi bakabarizwayo bakafungirwa igihe gito, nyuma bakazanwa muri gereza ya Ruhengeri aho benshi muri bo baguye. Reka tunyarukire muri leta ya Colorado, muri leta zunze ubumwe za Amerika, niho twasanze Anthony Muganga. Yakoraga muri presidansi aho yabonye akazi akiri muto, kuko yafashwe afite imyaka 22, yafungiwe ku Gisenyi no mu Ruhengeri kubera impamvu z'umutekano we. Ijwi twarihinduyeho gato, reka tumwumve.
Haje amakipe abiri twese hafungiye mu kipe ya mbere irimo abaminisitiri nyine n'abari abasirikare mererezo mu gihe nahapfuye mbasize ko bari mu kaga batabanjyana igisenyi none afunguriwe.
Mbwira abo mwari mufunganywe mu Ruhengeri kugira ngo ashobore kugira amazina mu Ruhengeri, mbwira amazina yabo hasize.
Ndavuga Bizimana wari kapiteni, minisitiri de la jeunesse ari kure eri wari sekretari jenerali muri perezidansi, hari Kipwa Godofroa wari shefu wa sekretariya muri perezidansi, hari Gasamuniga Kanana Minadabo, hari Bizindori Rui, hari Munyaneza.
Nshobora kukubwira amazina ukajya umbwira aho bari?
Ngambwira mbere
nkubwira izina ry'umbwira uti Gisenyi cyangwa Ruhengeri, uwo utazi ngo rutose muzi mbo twatangiye. Munyaneza Augustin
kwari kumwe
mu Ruhengeri.
Bizimana Andre
mu Ruhengeri.
Harerimana Gaspar Nyiribakwe Godefroi
kwari kumwe.
Minani Frodoir
kwari kumwe.
Nzana na Fidel
oya.
Kabiruka Emmanuel
kwari kumwe.
Ndahayo Claver
ndahayo oya.
Mbarubuke Yatanaje
kwari kumwe.
Niyonzima Maximilien
kwari kumwe.
Ntari kure Eli
twari kumwe.
Hodadi Alipe
twari kumwe.
Kanani Aminadab
Aminadab twari kumwe.
Munyandamutsa Philippe
oya.
Gakire Jean ni we wapfiriye ku Mukamira.
Sinzi ahantu yapfiriye, ni uko bari batuje bafite amaso amaso ari igitambaro amaboko n'amaguru umugozi uziritse ku modoka, ntabwo rero wamenye nyine kandi hari n'injoro nyine hari n'injoro.
Kalisa Narcisse
twari kumwe mu Ruhengeri.
Ndandadi Gaspar
unaona nashaka twari kumwe.
Muvunankiko Gerard Misago Mathias
twari kumwe.
Shumbusho François
twari kumwe.
Ugira Shebuja Jean-Éric Bizindori Louis
twari kumwe.
Mivumbi Damien Ndahimana Stanislas Nyamwasa Galikan Unyamwasa Twagira Yezu Aloise Zihinjishi Oscar Niyoyita Dominique Visabo Aloise Habimana Mathias Uya n'umusirikare. Hari Habimana Mathias na Habimana Sylvie. Muganifura Afias Ntirushwa Siridion Nubahimfura Charles Nyabuhene Fidel Ndutiye Justin Mporanyi Prosper Turatsinze Désiré Ntaganzwa Alexandre Kabarenzi Agnès Kanakuze Omar Gasamunyiga Melchior Kabandana Pierre Celestin Isebagabo Athanase Twagira Yezu Epimat Musabe Jules Simon Bizimana Isaï Semanyenzi Alfred Twagirimana Boniface Vitinduka
Alphonse
Mbaraga Augustin Ndakibuka Godefroi Niyibizi Canisius Nkurunziza Cyprien nsanze ishuri David abo nabo nshoboye kumenya 55 abo ngabo wambiye mwari kumwe mu Ruhengeri abo wasanze ku Gisenyi se gusa abandi
atubanye mu Ruhengeri atugenda gusenga badufungira kuri station judiciaire none ko akajya yenda bazana n'abandi nyine muri muri kwa dukasha twa turagatwara TCD niko zarere muri cyumba bigisenga ngo bazikoresha gabutwa Captain Mutabazi na Taburasa Burasa ariko zenta ratwara nyine usibye yewe yenda sinzi niba ariko nari nkiri umwana agiye ngo ndakinya 22 abandi nyine babazirikaga amaboko mu nkokora ari kubwira nkokora babazirikaga amaboko bakanyuza ku mashanyarazi kuko namo aba bose bari bafite ibikomere by'amashanyarazi nyine ari inkovu ariko dukubitwa ariko bagiye dukubitwa kurenza tugiswe nenda tugera inkovu kurenza tugera mu Ruhengeri njye kubwira gakire twavuye mu Ruhengeri twese twarafashwe no ku Gisenyi tujya mu Ruhengeri twarafashwe n'indwa yicara mu modoka ariko ari igipindi cy'imodoka agenda kubita umutwe no kugenda kubita umutwe nyine yafite aravuga ngo ubwo twarumvaga nyine bavuga ngo ngo banza yapfuye abandi bakora gushyirwanza cyapfuye ngo c'est un travail de moi
ubwo muragenda mujya mu Ruhengeri babashyira muri gereza rero
bashyira muri gereza ariko ubwo ariko nasimbutse gato ubwo nagiye nafashwe ariko bamazanira komplikasiyo ngo ndazikitaba njya kwitaba rero ngiye kwitaba niriwe mpagaze aho ngaho bigejeje nko mu masaha atatu kugira ngo cyangwa saa yine bankubise mu modoka turagenda ubwo ngiye bamfata abashyitsi banjye na Frizo Santare amara icyumweru amaze icyumweru nibwo baduhuyemo batujyana Igisenyi tugenda mu modoka ya Jipe bagiye ari ebyiri twabanje kumwe na kwa Habyarimana
mwanyuze kwa Habyarimana
donko twe twarabanyururu yewe na ndakebuka kuri furwa bari sekretari muri perezidanse usanga hari jipe hari badushyira mu jipe noneho hari jipe yari itwaye hari kure na amerikiyori barushinzwe itangazamakuru muri perezidanse turagenda aho kugira ngo bahite batujyana kuri prizo bizo bagiye mu gasinga ni mu gasinga aho Habyarimana yari asubira mu modoka tangije kuvamo barangije baragenda kuri pasi mu modoka barangije batugarura nyine bahita badusya
duhagarare gatoya mugeze mu gasiza kwa Habyarimana mwagumye mu modoka mu majipe bajyayo kumureba baragaruka muragenda mwavuye mu modoka
binjiramo cyayo twebwe dusigara
none uko mwarebaga mwabonaga ko Habyarimana hari cyangwa ntiyari ahari
nta kintu cyagaragaraga ariko hari cyangwa adahari kuko kwenda gushoboka ko harimo amagiye kubagiye kubaza
cyane cyane ko mwari kumwe n'abantu bakomeye nka ntari kure umuntu arebye neza yasanga mwese mwakoraga muri perezidansi ubwo mvuye kwa Habyarimana mwagiye hehe hari abantu babarikiwe ku Gisenyi mbere y'uko mujya mu Ruhengeri mugeze mu Ruhengeri hari abantu mbere y'uko bagufungura hari abantu bapfuye wamenye
ubungubu kubera ko twagezeyo turwanye izo beriberi batuzanye mu dutero nawe nubwo yahageze mu masaha 12 akakibona atwandikira ibiryo bazanye ibiryo bifite imboga kandi noneho akazana ibiryo byinshi nubwo baduhaye amashu ibyimbo birimo amashu ndumva baduhaye n'imiti yagiye za vitamine urenze
uwo mudogiteri wakubwira izina wamwibuka
Dr.
Hakizimana Cyprianne niwe waje kubandikira ibiryo muvuye ku Gisenyi muje mu Ruhengeri uko wamubonaga icyo gihe wabonaga ari umuntu ufite impuhwe cyangwa se wabonaga ari nk'umuntu abasirikare bazanye bati ngwino dufashe akazi nicyo nshaka kumenya
wabonaga rwose afite impuhwe
abitaho arabavura murakira
turakira rwose maze koroherwa rero hari direktori w'ukuganda bande bashwashe baramukura bazana ikisimba kitwa Dusembagare 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 yari igikoko kibi cyane akageze agatase k'ibishyimbo agatase k'ibishyimbo no kuyaduhaga cyumwe ameza ngahegera kuri asambati n'amazi noneho ubwo Dusembagare aza kuzana afite inyundo ni amazi mbese yahereye kuri Bizimana kwita inyundo uwo ngubu yari n'amazi kubita inyundo akajya kuri Munyaneza ngira ngo no kubika nangira
abakubita inyundo arabica
ubwo rero nyine uwo ngubu wafunguwe nyuma niwe abimbwira ko jyewe tumaze gukatirwa baduha amezi 12 bahise batujyana Gisenyi kujya gufungurwa niho nafunguriwe
Washington ijwi rya Amerika
mwumvise ko mu bambere bapfuye harimo Capitaine André Bizimana Augustin Munyaneza na Aminadab Kanani muri aka kanya turakira umuhungu wa Kanani Michel Shumbusho wafunganywe na nyina afite amezi abiri gusa afungirwa mu Ruhengeri mu gihe se nawe yarahafungiwe ikazi ku ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane binokoshimiye Imana urakoze cyane
muri kano kanya tuvuga umubyeyi wawe nagira ngo ubanze wibutse abatwumva uko yafashwe aho yafatiwe naho yafungiwe
umubyeyi wanjye yarayuwe mu Ruhango hanyuma yaje gufatwa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 8 muri 2023 mu Kerera afatwa bari bagosinzungu kuva kare kuva mu masaha ya saa 9 ndetse yijyanirwa nari izindubwe mu modoka y'ijike nta nubwo bamuhaye akanya ko kwambara uko amakubitwa yahawe n'umubyeyi wacu akiriho ndavuga mu mbyara bamuhaye n'akanya ko kwambara agiye yambaye amapijama ndetse bamukandagije ni nari izindubwe bamwijyaniye rwose
hanyuma amujyanye yamujyanye he mwamenya aho yafungiwe
twamenye yuko bahise bamujyana mu Ruhengeri muri gereza ya Ruhengeri yari ise special niho yafungiwe kimwe n'abandi banyapolitike b'icyo gihe
hari igihe cyageze haba urubanza baraburanishwa hari ikintu mwigeze mumenya ku iburanishwa ry'urwo rubanza nicyo baregwaga
hari urakoze cyane hari ikintu ngira ngo Habyarimana na bariya badusi kamarade be bakoze niba warabonye n'ibyo gufunga abantu batazigera abona uko bisobanura wenda mu rwego mpuzamahanga simbizi bakora ikintu kimeze nk'ikinamico bakiba ikintu bitaga kuri marsial iyo kuri marsial rero ababyeyi bamwe bayicemo ariko mu bayiciye mo mbere nyine bumva arabo batatu we mu papa imana n'uwo mubyeyi wundi habayeho kuburana bigeze igihe cyo kubazwa arababwira arasobanura yuko mu byo babarega bose yaba ari we ngo bari kumwe ntabwo bose nta bimenyetso militaire publique bifitiye na bikeya bigaragara ntabwo mushaka gusatumiza amaraso gusa icyo gihe rero kuri Martial yari iyobowe na Majoro Bitura Bonaventure niwe wari washinzwe kuyobora urwo rukiko bari bashyizeho papa amaze kubaza gutyo ni Bitura aramusubiza ngo ngo yakananiwe amaraso yawe ntabwo tuzayamena ahubwo we tuzayabikira mu kibindi ni urubanza rwabaga rutari mu muhezo ni urubanza rwabaga abaturage bose barukurikiye nuko byagenze hanyuma nyine ibyakurikiyeho nuko ibyo yakekaga byaje kunyuma mu mwiyo baje kubica kandi babica rwose
mwamenye itariki biciweho
papa ari mu bantu ba mbere bishwe ariko we yapfuye gitari nyine yapfuye gitariki ni ukuri kwa karindwi mirongo na gatanu ajyanye nabo babiri bombi bandi wavuze gutangira ngira ngo babanje kubica urubozo cyane kuko par exemple nka papa yamaze iminsi 24 atarya afungiye mu ahantu adashobora no kubasha kwicara akazu gato cyane akagira n'idirishya
icyo nakubwira ni uko uwo Majoro Bonaventure ntibitura ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye ari mu gihugu kimwe icyo mu Burayi ijwi ry'Amerika ryaramwandikiye rimusaba yuko yakwitabira kino kiganiro kugira ngo ashobore gusubiza ibibazo bimwe abantu benshi bibaza cyane cyane byerekeranye n'urwo rubanza rwabaye rwaburanishijwemo abo banyapolitiki barimo umubyeyi wawe ndetse barimo na president Gregor Kayibanda Michel Shumbusho nagira ngo mbwire abumva ijwi irya Amerika uko mu gihe umubyeyi wawe yari muri gereza ya Ruhengeri afatwa nabi yicwa icyo gihe nawe wari muri iyo gereza uri umwana mutoya uri kumwe n'umubyeyi wawe nagira ngo ubwira bumve ijwi rya Amerika ukuntu wageze muri gereza uri gitambambuga ugerageze ndagutwara buhoro umbwire ibyo wumva ugende buhoro ukomere ari kubitubwire kugira ngo byumvikane
n'itwari ikomeye ariko ibaje nyine umva nari mfite amezi make ari mu mugongo hanyuma baza guhimba ngira ngo hari byinshi byifuzwaga umuryango wacu biranga mama birwanaho bizahumba ikorerwa muhindura bakwinshi byose ikomeye yari ikomeye kuri icyo gihe kandi kuyihimba bayihimbaga ntabwo ari abandi nabo barizwe n'abo bandi bose bashakaga ngo kuroga Habyarimana ihimba bafata ikintu nyine baragihimba k'ikinamico ubwo ko na mama akurikira papa nawe baramufunga bamufunga nyine mfite mu mugongo
muri gereza se mwabagaho mute warabyukaga mu gitondo ukiruka nk'aho imbuga bakeneragamo ni iyihe
bumva ibintu ikintu gikomeye kumva zafashwe nari muto bikabije nari barangije amezi ntakuremo umutwe wagira ngo mama amaze n'imyaka iri n'amezi make bumva nari gitambambuga ntabwo nari ibyo ari byo ikintu nakubwira ni kimwe icyo umubyeyi yatubwiye yabashije ku ntabwo nawe yari yaratabarutse ibyo na cumi na karindwi
komera
icyo abashije kutubwira ni uburyo nyine njye nabayeho tukabanamo yarabimbwiye
sinkurushye ngo mbigusubizemo mbwira gusa niba wibuka ukuntu wavuye muri iyo gereza
kuko ntabwo mbyibuka urumva kubyibuka nibyo donc ni histoire parce que c'est encore trop petit
icyo bakubwiye
umubyeyi nyine wanjye mbwiye nuko igihe kimwe Habyarimana yaje gusura gereza ya Ruhengeri aje gusura gereza ya Ruhengeri nyine arasura uwagabo igihe kirarangira aza no gusura uko babona bavuga ibyawe ndi mbuga rero ngo narumwatwika arambona ukanyishimira arabaza umwana n'uwande bamubwira ngo ni uwa madamu Kanani madamu Kanani arafunze se bati arafunze afungiye iki barajijinganya kubera ko nyine ngira ngo humva ntabwo bari kuri iyo bahita bamubwira ako kanya ahita atubwira byose yarangije ahita abaza dosiye imuzanire kuko asanga yifunga arafungiye ariko kuba yaragiye kumuroga n'ibintu yarasutse cyane kiba uburyo umubyeyi mpungu umuturage kukiza nta hantu bahurira yadisiye kumva ndahereza kuri uyu mwahinde gufungura akarangira aha ngaha ukuntu nyine marayika yambonekeye kuva mvuye aho ngaho na mubyeyi wanjye turataha dukomeza ubuzima
ibyo umubyeyi wawe yitabye Imana uvuye muri gereza utahanye n'undi mugeze mu rugo mwabayeho mute
tumaze gutaha birumvikana ko byari bigoye umubyeyi umupfakazi atangiye kurera abana wenyine ariko barabishoboye tubasha no kwiga tubasha kwiga ariko nabwo bigoranye twabashije kwiga bigoranye kubera yuko ntabwo twari twemerewe kubona amashuri mbonereho nyakubahwa Venuste Nshimiyimana umfashe nshimire Eglise Catholique n'abihaye Imana mu bigo bayoboraga babashije kudufasha kwiga mu buryo butari bworoshye kandi noneho nshimire n'abavandimwe n'inshuti bake cyane babashije bake cyane babashije kuzajya batugeraho bakadusura bari inshuti z'iwacu kuko inyinshi inshuti zakwerekaga ko ari inshuti abenshi bahise batangira kuzajya baduhunga batatwegera batwishisha rwose nawe urabizi mu Kinyarwanda
Shumbusho nyuma y'imyaka 47
ijwi rya Amerika ritangira ku kwibutsa ibyo wanyuze muri mutoya ritangira kubivuga mbese ibyo utwumvise mu biganiro nk'ibi ngibi wumva umeze ute Michel Shumbusho ndagushimiye cyane kubwa kakanya wahaye ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane
nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mukanya mwumvaga ukuntu Anthony Muganga yavugaga uko bajyanwe ku Gisenyi kubari mu mamodoka abiri yo mu bwoko bwa jeep mu gucukumbura ijwi rya Amerika ryasanze ntari kure yaravuye koko I Kigali yicaye imbere mu modoka y'jeep yari yicaye iruhande rwa Colonel Lizinde wari major icyo gihe ijwi rya Amerika ryashoboye kubona wahoze ari umukozi w'ibiro bikuru by'igihugu bishinzwe iperereza muri 73 twamubonye mu Bugereki yitwa Rudakubana Edouard nawe byabaye ngombwa ko duhindura ijwi rye aratubwira ko yari kumwe nari izinde ajyanye iri ntari kure ku Gisenyi tumwumve
Dizinde
ubwe ni wamwivaniye I Kigali amujyana ku Gisenyi. Hanyuma se kubizi Dizinde uko abona gafata abantu bakunze kumuvuga cyane ko yagize uruhare mu kubafata no kubafata nabi ibyo nawe warabibonaga no simuntu wari maneko ntumenye ibyo muri maneko barimo bakora koko ntumenye ibyo Dizinde arimo akora none se kuvuga ngo byakorwaga n'abasirikare nkabambaza Serubuga Colonel Serubuga nkamubaza abantu bapfuye bafunzwe akambwira ngo ntabizi urumva umuntu wundi nzabibaza ndi
none se benise abutuye ite yaruza ngo rwati prata cyatwo cyero ganisha bwe tamajoro rwa cyo hadanima ariye bwe tamajoro kari we Amri,
kuvuga ko bose bahise batangira kubazwa n'abasirikare. Uya ndakumva kandi urakoze cyane nkabiriya byantari kure narimbikeneye cyane kugira ngo menye umuntu wavanye ntari kure ikigali amujyana ku Gisenyi byashimije yuko mbwe yuko ari rizindi bamwijyaniye kandi ku
naho yamukuye icyo numvise ndakubeshya kandi gukije ko nagereye monaga.
Ese bagenda se amujyana bagiye bicaranye mu ijipe ubona yambaye neza amujyanye cyangwa se yagiye yamwambitse amapingo?
Oya, amateru yari yambaye namba kandi aho bakanene n'imihanyo kubera ko izi yagiye anaganira n'agana n'abari kuri yagiye ukabari n'abagenda cyangwa abasirikare kandi
none uribuka nk'uko abivugaga rizindi na ntari kure bagenda baganira baseka bona nta kibazo bafite
rwose kandi ubwo kandi ijambo yamubwiye ngo kandi ubwo gomesheri ngo ajya ngiye kugufunga ariko umva ariko urumva ko nawe ari banya abandi bose ari baragiye urumva ngo umugabo ari sketse general perezidase numva abo bandi bene wabo bagiye bafatwa ubwo yumva ati yanjye gukunda bagiye kunyegeroja kuba batarapfuza wenda kubambabariye ariko wenda tekereje cyane ni kagatwari barakorera gusobanya kuri numva wenda kuko wenda bitekereje mu mutima we ariko ntabwo yari bitekereje neza ngo avuge ngo bagiye gutembera kuko ngo bari inshuti uvuge ngo
wamenya niba yaramujyanye agahita amugeza mu Ruhengeri cyangwa abanje kumujyana ku Gisenyi?
Yabanje kumujyana ku Gisenyi ariko we ntabwo uzi niba yaramujyanye kwa komanda barihuta, ntabwo uzi niba yaramujyanye kuri station judiciaire.
Ariko sinibuka niba ntari kure twari kumwe, ndabona niba ntari kure
Ndagushimiye cyane bwana Rudakubana Edouard kuba wemeye kuvugisha ijwi rya Amerika ukaduha buno buhamya bwiza nuje kugushimira. Mu biganiro biheruka hari abagiye batungwa agatoki kubera uruhare bakekwaho kuba baragize mu bwicanyi bwibasiye abanyapolitiki b'abanyagitarama. Mu mazina yakunze kugaruka harimo irya Colonel Theoneste Lizinde wayoboraga ibiro by'igihugu bishinzwe iperereza kubera ko atakiriho ngo yivugire. Muri bino biganiro tuzagenda twifashisha inyandiko yasize yanditse dufite, ariko kandi hari n'imfura ye Flavien Lizinde. Ikaze neza ku ijwi rya Amerika.
Ndabasuhuje muraho mwese.
Umaze iminsi wumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika, wumvise aho Colonel Serubuga wari wungirije umukuru wa Etat Major avuga ko abantu babuze bakwiye kubazwa Theoneste Lizinde. Wumvise Protez Giranyirazo wahoze ayobora icyahoze ari Prefecture ya Ruhengeri nawe avuga ko umubyeyi wawe yabuzaga abaminisitiri bashinzwe ubutabera kwinjira muri gereza ngo bayisure. Wowe utekereza iki ku byavuzwe ku mubyeyi wawe?
Akenshi usanga ari ibinyoma, kuko ni ibintu byateguwe nyuma y'ifatwa rye muri 1980. Kuko hari amatrakti yasohotse akigiwe n'amatrakti yanditswe na Birare yari guverineri w'abanki nkuru y'igihugu, ndetse na Rugira Imbabazi wari minisitiri wa finanse bari bamaze iminsi basohora amatrakti. Noneho gushaka kumwikiza baramufunga hamwe n'abantu bitaga ngo n'abashuti be, biganjemo abantu baturuka mu Bugoyi na bamwe mu baturuka muri Burera ndetse na za Gatonde n'abandi bandi benshi cyane baturuka muri Nduga n'ahandi handi, harimo n'abatutsi ndetse n'abadamu. Ibyo ngicyo kigiye rero kumufunga kugira ngo bigaragare, kugira ngo babone urwitwazo, kugira ngo bavuge ko impamvu bamufunze bavuze ko yari kudeta, ariko ntabwo byari byo, ntabwo yari kudeta. Ni paraporo y'ibyerekeye by'amatrakti yasohotse ndetse no mu mbanza zabaye byari bavugaga iby'amatrakti ntahantu bigeze bavuga kudeta.
Ariko Flavien, turaza kugera mu kanya singuce mu ijambo, nagira ngo ngusabe gatoya nubishobora umbwire uko wakiriye nk'amagambo ya Colonel Serubuga uvuga ko abo bantu bafashwe bagomba kubazwa Colonel Lizinde, uwo ni papa wawe. Ibyo bavuga baramubeshyera?
Nabyumvise ibyo Colonel Serubuga yavuze ndetse na Zigira Nyirazo, cyane cyane abo ngabo mu nyandiko data yanditse arabashishije cyane. Ibyo bavuga usanga akenshi usanga bashaka gukomeza guhisha ukuri no gushaka kureba uwo babigerekaho, kuko data adahari baragerageza kubimugerekaho, ariko iyo muvuze inyandiko yasize ibatere ikibazo. Ugasanga ibyo bahakanaga ugasanga batangiye kugenda basa nk'ababyemera, ariko ibyo abo bagabo babiri bavuga ni ukugira ngo babyikize bazi ukuri. Nge nabasaba yuko bavugisha ukuri, igihe cye muri za 1980 cyararenze, ubu turi mu myaka y'2020 bagomba kuvugisha ukuri. Ego nyine bamaze kumufunga ubwo ababamaje cyane ngo bavuga ko ngo ari kudeta, yari ngarukira intwari ndetse na fisi, abo ngabo nibo bamamaje bavuga ko ari kudeta. Ariko ubundi bwo byari amatrakte y'abagabo babiri nize kuvuga haruguru, Birara na Rugira Imbabazi.
Uwo mfizi uvuga ninde?
Mfizi kera yari umuyobozi mukuru wa Orenfor, nuko niwo yategekaga Orenfor ndetse no muri La Releve niwo wandikagamo akavuga n'ibyerekeye uko imanza ziteye.
Ariko birumvikana yuko abyandika kubera yuko ari mu bantu babaga babikurikirana urwo rubanza rarukurikiranaga, yabaga hari
ariko nyine, ariko mu kwamamaza kubicengeza mu banyarwanda yavugaga ikintu kingenzi kugira ngo abaturage bayifate gutyo kuko nabo bacho kumubwira ngo baramushinja by'amatarakte we ubwe atanditse
ariko Flavien nagira ngo usobanurira bumva ijwi rya Amerika uko batubwiye ko habaye itegurwa rya kudeta ikaburizwamo mu bantu bari ku isonga ryayo hakaba hari umubyeyi wawe Colonel Ministries inde hari nabandi bahunze barimo Colonel Kanyarwe nabandi bafunzwe tubwire iyo kudeta nta mugambi wabayeho kuyitegura nicyo ushaka kuvuga ntabwo bisobanure neza
ntabwo ushaka gukora kudeta udafite ingabo udafite intwaro ntabwo bishoboka abantu bafunganye abantu baturuka mu bugoyi nkuko nabivuze harimo n'abasivile benshi baturuka muri Nduga harimo n'abadamu n'abatutsi ndetse isoko kudeta gute ukoresheje abasivile nabo ngabo abantu barenga hafi mirongo bageze kuri mirongo ine gutyo bazambwira abantu bafunze bari bafite za batayoni intwaro bazaberekana ntabwo ushobora gukora kudeta kudeta ntabwo ari igikinisho bo bivugiye ibintu babona ko abanyarwanda basinziriye iyi myaka tugezemo bagomba kuvugisha ukuri abantu ntabwo bagisinziriye bavugisha ukuri
iyo uvuga bavugisha ukuri urashaka kuvuga abande
cyane cyane nkazigira nyirazo na Colonel Seribuka abo ngabo nibo data ashinja cyane ku byabaye navuze yuko ko nzigira nyirazo yari prefe ku Kibuye abanyapolitike b'abanyagitarama batangira kubica muri za 1994 serivisi ya renseignement yitangira kubishyira ahagaragara Perezida Habyarimana avuga yuko ibyo byahita bihagarira ko na serivisi de renseignement itagomba kongera kubyivangamo Perezida atumaho prefe zigiranye neza ku Kibuye amuha mitation ngo aze mu Ruhengeri kugira ngo akazi batangiye ashobora kukagenzura nta nkomyi
ibyo ngibyo bititwa gusebanya Flavien ubifite gihamya
ndetse no mu nyandiko ya data yanditse zigira nyirazo ntashobora kubihakana
iyo nyandiko nanjye ndayifite ariko se ibyo ngibyo ni ijambo rya kanaka ku ijambo rya kanaka none se ibyo ngibyo nibyo papa wavuga ariko nundi nawe yavuga ati ibyo ngibyo avuga ntabwo ari byo ubwo se
oya ibyo data yanditse yabyanditse zigira nyirazo na Seribuga n'abandi bose bari bahari bafite n'ububasha bwo kwisobanura kugeza ubu kuri itariki mvugira aho ngaha nta n'umwe uri uranyomoza kandi iyo uvuze iyo dokima ibatera ubwoba ikindi cyerekana yuko babifitemo uruhare ndagira ngo nibutse ko zigira nyirazo yabaye prefe yaje kuba prefe mu Ruhengeri muri 1974 abanyapolitiki bandi batangira kubica ahari zigira nyirazo kugira ngo ave ku mwanya wa prefe wa Ruhengeri muri Nduga 1989 mbere yaho gato kugira ngo ave kuri uwo mwanya babanje kwiba amadosiye mu rukiko rwo mu Ruhengeri ibyo hari umuntu waje kubitumenyesha
abaye ibyo ariko ntago bazwi nta bihuriye hese na zigira nyirazo
oya baratubwiye ko ari abantu bo mu butegetsi nyuma yaho gatoya urukiko bararutwitse amadokima amadosiye yose y'urukiko y'urubanza rwa data na bagenzi be rwabaye muri za 1981 n'urundi rubanza rwabaye muri 1985 aho bamushinja bashaka kumukira ku mpfu z'abanyapolitike b'abanyagitarama rwabaye muri 1985 izo zose ntabwo zahiye ntizanabonetse uretse ko muri urwo rukiko rushya hahiye amadosiye makeya cyane nge nibyo nshaka kuvuga
none izo zitahiye zagiye hehe
izo zitahiye barazerekanye ni z'abantu basanzwe ariko nk'ibyerekeye abanyapolitike b'abanyagitarama cyangwa izi imanza za data zabaye muri 1981 ndetse n'iz'abanyapolitiki bo muri 1983 zabaye muri 1985 zarabuze ntizanahiye ndetse zaranabuze uwatwitse wize izo nyandiko uwanatwitse n'urwo rukiko niwe wabibazwa niwe uzi aho kuri
waba umuzi watwitse urwo rukiko kuryo twazamushaka tukamubaza
wabaza nkazagira nyirazo niwe responsable muri muri
ariko zigira nyirazo yari yarashinzwe prefecture ntabwo yarashinzwe barutse
gutwika urukiko rwarahiye gutwi ntabwo urukiko rwitwitse rwaratwitwe n'umuntu
ntabwo ari igisida yabaye ni
nicyo bita mu gifaransa acte criminel donc wabikoze afite ibyo yaragamije nibavugisha ukuri igihe cyarahise ntabwo ari umwanya wo gupfukirana ibintu
Flavien Lizinde ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika kandi igihe cyose uzabishakira ukumva hari ikintu wakungura abumva ijwi rya Amerika rwose uzaduhamagare tuzaguha ijambo
Washington ijwi rya Amerika
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ubutumwa bwuje intimba ariko busharaze ineza bwa Madame Hodari na Bagwera Anyeshi yatubwiraga ukuntu yapfakaye afite imyaka 25 ariko akagira imbaraga n'ubutwari bwo kurera abana umugabo we yaramusigiye umwe yarafite imyaka 2 undi afite umwe undi ari mu nda bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubabwira uko abo bana bameze magingwa ya twashoboye kubona umwe muri bo Jean-Claude Hodari ni mpuguke mu by'amategeko ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane ndabashimiye ijwi rya Amerika kuduha ikaze mboneyeho kandi kubashimira igihe cyose gishize muri ibi biganiro cyabaye igihe gikomeye cyane cy'icyunamo nk'umuntu abitega amatwi ntasinzire kubera ibirimo ariko ni icyunamo nabonye ko cyari ngombwa rero kandi nta kundi ndabashimira rero rwose kandi iri kaze mu mpaye ku ijwi rya Amerika ndarishimye murakoze cyane
Jean-Claude Hodari natwe turagushimiye nibutse abatwumva mbwira abatwumva yuko muri 73 wari ufite umwaka umwe mukore imibare muraza kumva yuko Hodari ubungu wari umugabo w'imyaka 48 unyemerere ngo usubize inyuma gato utujyane muyunzwe aho wabyirukiye utubwire uko mwakuze
urakoze cyane muyunzwe kuhababwira ndahababwira nk'uwahavukiye ntago twibonye ariho turi ntago twahageze bavuga aho twabaye ariko mu iyo myaka twarimo nta washoboraga kumenya ngo avuye i Kigali twakuze duhari rero dukura nk'abandi bana dukura ariko gusubona ko famiye yacu isa ni naho bayubaha kurusha izindi impamvu umuntu ayimenya akuze ariko twabaye nk'abana bahavukira tugakina n'abandi byiza cyane rwose amabiye umupira uko tugenda dukura mbega muyunzwe kuyikubwira ni kugera turangiza primaire kuko icyo gihe cyose twabagaho neza nk'abana bo mu cyaro mu gukina mu kwiga ariko rero ukabona nanone abantu baradukunda iwacu habaga n'ibirori hakaba ibirori tukagira abantu duturanye babyinaga mu ntore za masango iwacu bakundaga kuhaza bakabyina twakuze muri ubwo buzima ubona bw'icyaro ariko bwiza kugera muri primaire tukiga abarimu badukunze nk'uko iwacu dukunzwe mu baturage badukunze tuba ba mbere twakuze mu buzima ubona bw'abana bavukiye mu cyaro ariko mu buzima rwose bwiza yari mu kwiga mu barimu ari abaturage ari mama kudukunda kudufasha bwari ubuzima nk'umwana bwiza kugenda kugera primaire zirangiye uretse wenda utuntu duto nyine umuntu yabonanaga mama twe twakoze neza ariko ku ruhande rwa mama byari ibindi
nibyo nari ngiye kukubaza tuganira yatubwiye yuko bamwirukanye ku kazi nyuma ya kudeta akaza kubaho aricyo nta kazi kugeza muri 79 ari nako abarera wenyine abajyana ku ishuri abavuza muri abana ibyo bintu iyo ubitekereje ugasubiza amaso inyuma ubona izo mbaraga arazikuragahe
imbaraga ze ni imbaraga Imana yamuhaye uretse ko nabonye n'abandi hari bari bazifite Imana nyine iri mu byago igira uko ikukuramo twarinze dutangira nge natangiye umwaka wa mbere muri 79 ntago icyo kibazo nakibonaga ko yari afite akazi akagatakaza ariko hariho umutima ubona we udukorera udufasha utwitaho uturinda kubona ibibabaje imbaraga nti sinamenya ngo yazikuraga he ariko nawe nta mbaraga yari afite ni Imana imurinda kuko ndabyibuka turi abana bato ariho ikintu tutakwibagirwa twese tukibukiranyije nta joro numva twabonye arara atarira amajoro turi bato iyo twibukiranyije hari igihe gike gike yaryamaga nyine agasinzira nkatwe ariko igihe kinini cyane cyane twanamubazaga wenda kwana amateka niho hari ibintu bibona ko bimutusha cyane ni kurara kuryama bikaba ikibazo icyo kintu twari bazima ariko we ngira ngo ubuzima bwari bwashize ariko yarabwihanganiye icyabimushoboje nkeka ko ari Imana no kwihangana nta bindi
ubwo rero mujya kwiga mujya mu seminari ku bahungu umukobwa ajya nawe mu mashuri y'abakobwa muriga mugataha mu kiruhuko ntimufate rwa rupapuro rw'amanota ngo murwereke papa wanyu ntiyarahari ubwo mukaruhereza mama wanyu ukubwira ukutagira umubyeyi udafite ese ukubyara ngo mukina mupira muri kumwe ngo agucyahe muri kumwe ngo akubwira tuzaba umugabo muri kumwe n'ubwo n'umubyeyi w'umugore abikubwira ariko gukura utari kumwe na papa wawe nkawe ubona byarakugizeho izihe ngaruka
kubivuga biragoye byagiye kwiga mamaho yarabyishimiraga muri secondaire no mu seminari turiyo ahubwo birote zacu ho zacaga muri paruwase ngira ngo sinzi niba n'ubu ariko bikigenda ugahura na padiri mukuru agiye kwiguha akagushima ukumva aragushimye nyine ariko yakubaje mwana wa Hodari ukumva akajugunyemo iyo birote rero ukayitahana ariko ukavuga uti uwo Hodari abantu bahora bavuga kuko bamuvugaga neza cyane abantu haba ku mashuri haba mu cyaro ako kantu urakazamo uwo bahora bavuga ntabwo nabyibajije kera cyane mvuga ngo ibi ngibi yarakwiye kuba bibona numvaga abo babibona bahagije abanyaha bari bahari ahubwo kumutekereza byaje nyuma cyane muri no minsi ya aho umuntu akuriye yatangiye kugira ama responsabilite ukavuga uti burya wa muntu bavuga kuko aho duciye hose n'uyu munsi aho nciye abamuzi abo biganye uri mwene Hodari ibyo rero bisubiza umuntu inyuma cyane noneho ugatekereza ariko ibi bintu aba bantu duhura ashinye igikorwa ahita ambaza ngo ndi mwene Hodari Hodari ubu birambye cyane urabaza umutima ese ubu ajya gupfa yapfuye azi ko ubwo bwana nabwo bugiye gupfa ntazi ko ubwo bwana bushobora gukura ngo sinzi aho yaheraga sinzi ko yashobora kugira aho ahera avuga ngo aba bana bazabaho uyu munsi rero njye nkaba ndi kuri urwo ruhande rundi rwabayeho kandi ndi responsable w'ibintu byinshi avuga ubu ibi binatabonye ako icyo rero cyo ntigisibangana nticyambamo umuntu akibana ukavuga uti bya byose Imana yabibona izabimubwira icyo ni ikintu ni igikomere cyo kidashira ukubura uvuga uti yagombye kuba ambona kwa kwiheba yapfanye kugashira
mu kanya navuganaga na Anthony Muganga ambwira ko yafungiwe mu Ruhengeri yari kumwe n'umubyeyi wawe Hodari Adip kuba wongiye kumva bivugwa ariko ukaba wanizera kuzamenya aho umubiri we washyizwe ibyo ngibyo hari icyo bikumarira mu kukubaka mu gihe tugerageza kumenya ukuri ku byabaye ku babyeyi banyu
yewe birakimaze birubaka umuntu ni kadre y'iki kiganiro muri rusange n'igihe cyose mumaze aba bose bavuga baranyubaka uwo rero aba yunganiye ibihari kuko kuva kera bajyaga bavuga nyine ko bafungiye mu Ruhengeri ayo makuru nyine ubwo abakuru babaga bayazi sinzi niba ari na blague naguha niba wenda kuko njye nigeze kujya amahugurwa hariya muri 2009 mu Ruhengeri mu gitondo ndabyuka njya muri siporo ariko mbwira abantu ni twurire agasozi ka Nyamagumba nka siporo twahuriye abantu bari muri siporo ariko ari n'amashyamba hagiye harimo tuyira niba tukigiye hari ubu twahuriye nka siporo ariko nge yari siporo itari siporo uko nagenaga ndeba hirya no hino aho umuntu ashobora kubona ese hahajugunwa umuntu ese ndi guhiga ndi gushaka ngira ngo nanone niba hari n'umusaza twakubitana waho mubaze ariko nkajya mbona abantu nyine b'insoresore utabaza Nyamagumba ndaheba uretse ko nanageze hagati ngasanga harimo akabariyeri nanga gukomeza guhatiriza ariko urumva ayo matsiko umuntu aba afite iyo ugize amahirwe mu kiganiro nk'iki umuntu akayakumara kuko n'ubushize mu biganiro bishize bavugaga na ahitwa Kagohe niba ndivuze neza izina ryaho
nibyo
ibyo bigenda bizana umucyo mu makuru umuntu ashakisha ukumva bifite akamaro sinzi uko nakavuga reba nawe iki kiganiro cyose akamaro gifite ndi kukabonamo ni ibintu byiza abo bantu bakomeze bavuge abandi wenda bataravuga badufashe hari igihe bavuga ayo mazina ariko kavuga tese ko bavuze amazina menshi bavuze Nyamagumba bavuze Kagohe bavuze no mu Bugesera mu Bugesera hagiye nde Kagohe hagiye nde Nyamagumba hagiye icyo kikomeza umuntu ayumva akirwaye ariko naho bigeze ahangaha mu byukuri ni urwego rwiza harahagije
ariko kubyumva ntabwo bituma ugira umujinya ngo uvuge uti wababikoze nzajya kubashaka mbihimureho mbikoje kubera ko umubyeyi wawe ejo bundi avuga yarangije ku magambo yuje neza yuje urukundo nawe ni kubibona
yewe ariya magambo niyo twakuranye niyo twakuriye nibyo tubamo naho tuba ngira ngo ahari ntawe itanga uhamya nta nabi kwa abo bantu ahagombaga kuba umujinya hari agahinda cyane ubu umujinya se wawugira wagomba kugira ni kera tubyiruka uguretse n'icyo gihe se nyuma y'73 u Rwanda ugira ngo ntirwakomeje kugira ibyago nk'ibyo ubu nta mujinya ahari umujinya ubu hari agahinda ariko nako karimo kugenda gashira kubera nka bene ibimwa mutumye abantu bavuga abantu batakibyihereranye ikibazo gusa iyo muri mwe ibiganiro ujya kumva babigizemo uruhare batinye kuvuga cyangwa avuganya akantu kipfunwe mburuko mfungura radio yanyu ngo mbabwire nti mureke kugira ipfunwe nta munabi twe dufite icyaduha ukuri kukabasohokamo nabo bakabohoka tukareba uko abantu ubwo twigisha u Rwanda kwihangana no kubohorana kuko nta mujinya kugira ni ugusonga abo bantu bacu twabuze nta n'uwashoboraga kuza simbona ko umujinya washobora kuvamo ntabwo umujinya ushobora gusimbura agahinda abantu bafite ariko kandi twaranakuze n'agahinda k'ikibundi ko nako kazashira niko mbibona
Jean Claude Hodari ndagushimiye cyane kubw'imbaraga wagize zo kuganiriza abumva Ijwi rya Amerika
murakoze cyane nanjye ndabashimiye
ikiganiro cyacu gitaha muzumva icyo zigira nyirazo avuga ku magambo Flavien Lizinde amaze kuvuga muri iki kiganiro urukiko rudasanzwe rwaburanishije abanyapolitiki rwashyizweho rute kugira ngo bavuyeho ubutihuti tuzumva kandi abakoze ubushakashatsi kuri iki kibazo tumaze iminsi dusesengura ikiganiro cy'uyu munsi ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.